Aroji tumeekelea kazi, Tel Aviv tumeekelea kazi, Umoina tumeekelea kazi, Forward FT tumeekelea kazi, Aldana tumeekelea kazi, 58 tumeekelea kazi, Embassava tumeekelea kazi, Mwamba tumeekelea kazi, Obamana tumeekelea kazi, Stand Vipers tumeekelea kazi, City Hopper tumeekelea kazi, Mgata Line tumeekelea kazi, Ngumo tumeekelea kazi, Nagasaki tumeekelea kazi, Paradiso tumeekelea kazi, 45 tumeekelea kazi. Uspendi na slayer ndo juu spending ndo dawa, mchizi wangu alinotice kumpa penzi ni blanda. Squeezy psychosis ni ugonjwa ya kawa, I'm feeling like Moses jua kukata ndo waba. Yeru nipige maukapi tukibif, sijitie kitanzi last mlena kunikosa, alipasa wevi fani, alijifanya kubonga shit chini ya mti, alijiona ye ni nyani, lidai tu kwa sina, pakwa stories hospitali. I hope I'm not a rash na si, juu si tumetoka east na nkungori, hivo ndo nakueleza mzi, ningumo dikteleza uski, cause it's edo pige tero uomoko pige Vanessa mdi. Mtu mpenda system ni venye ujunga kuexploit, soma ninja zene dora tuku explore. Day one skin grunt changu skali lecha tuki dodosh, mamlena wa community na wanajifanya wajai explore. Huku kuchek fitit na poishi, napata kumeja mafi kwa orosho. Hivo hivo tujali kuna medi, kila terreni yani kama Morocco. Mchizi alihepesho kwa mob, sema kugoroka, aliruka down, ground floor kutoka kwa gorofa. Huku nitulio pige bizako, safi mwanangu, kingangana na panganga utasota. Day and night, time yote kazi, as in sisi tuko macho hapa hapana ngorota. Real bad man, hadi mamgaldi so menoki, mukali ambao hadi judge so menotice. Hizi ni places maajabu, ati ni aje uko high na ulifunguliwa kitabu. Lolo City tumeekelea kazi, Ungrendo Kardinali tumedu. Uruma tumeekelea kazi, Korogosho tumeekelea kazi, Dandara tumeekelea kazi, Umoroto tumeekelea kazi, Kosovo tumeekelea kazi, Oyole tumeekelea kazi, Donham tumeekelea kazi, Buruburu tumeekelea kazi, Gidare tumeekelea kazi, K-South tumeekelea kazi, Ololo tumeekelea kazi, Mukuru tumeekelea kazi, Paipu tumeekelea kazi, Grini tumeekelea kazi, tumeekelea kazi, Kabanas tumeekelea kazi.
Utaitana tukiekelea kazi, hapo mchana tuliwekelea kazi, kwa hiyo chama tuliekelea ganji, walishika josi waliekelea kazi. Hey, zingine tunawachia Yesu, hini kitu tumepandia mbegu. Hakia nani sinifani hizo tabia zenyu, hamtukanji lakini si mna ganji ya venue. God damn, rende kiwa wrong you better run, shout out to my niggas in the pen. Mama said I should be on the meds, wali sema tutazo the game, now we hit the money and the fame. Hey, neza do wrong but na do right, school your heart knocks, mean your loom night. Tuna roll by when the mood rides, ina noon die, pali ruiru ndani. Wali dani mifala, nipate ganji, nipeleke balafu, nibaki hoy. Nona wakiri they scheming, aki mama they planning to kill your baby boy. Rendon you wrong you already know it, I got bros in your hood and you barely know it. See we made all these niggas we're making noise, see we keep it stick and dani mwiki roy. Hey, so style lazima iwe safi G, sijapa njanga na makafiri. Hama motherfuckers wana kwanga drama, wana panga njama niwe mighty Z. Nja do kitu konza wapi vi, wana letter issue hatutaki. Na ikifanyika east inabaki east, tunajonga follow bonga maf.
ROG tumeekelea kazi, yeah. Tel Aviv tumeekelea kazi, Umoina tumeekelea kazi, Forward FT tumeekelea kazi, Aldana tumeekelea kazi, 58 tumeekelea kazi, Embassava tumeekelea kazi, Mwamba tumeekelea kazi, Obamana tumeekelea kazi, Stand Vipers tumeekelea kazi, City Hopper tumeekelea kazi, Gata Line tumeekelea kazi, Ngumo tumeekelea kazi, Nagasaki tumeekelea kazi, Paradiso tumeekelea kazi, 45 tumeekelea kazi, Koruma tumeekelea kazi, Korogosho tumeekelea kazi, Dandara tumeekelea kazi, Umoroto tumeekelea kazi, Kosovo tumeekelea kazi, Oyole tumeekelea kazi, Donholm tumeekelea kazi, Buruburu tumeekelea kazi, Gidare tumeekelea kazi, K-South tumeekelea kazi, Ololo tumeekelea kazi, Mukuru tumeekelea kazi, Paipu tumeekelea kazi, Grini tumeekelea kazi, tumeekelea kazi, Kabanas tumeekelea kazi.